yeah. I'm talking about the hit your main show. Dira kusini what the fuck. Niko resi sumeki, michongo ajimeki. Napo rules one step kwa goti silaramiki. Najipa hope nice, places real cookie. Cockroach mdudu hawawi kwa bunduki. Improve social out, mtoka is knowledge. Na produce sound bila kupitia college. Bado nipo around, na sija lose energy. Kipaji, godi kwa life, kanipa interji. Nangu tu, mimi na mziki tu. Naibebe mbea moyoni, siyo begani tu. Mister ni mister tu, misezi atabaki tu. Era busy mekwisha bas, punguza kudu. Sijapoteza bado, na skuti ado. Wakizi MCs na warol kama modo. Unijui of course, sababu tisina nyodo. Na wa oversize, winga siyo modo. Bado na hustle homie, na siachi homie. Mziki kwenye dam na unekana crazy homie. Na keep up homie, one day yes homie. Oro is nipo lakini sivumi homie.
Maisha na nifanya niwe nise. Every day nafanya ni malengo niti nise. Every day na mimi ipo siku nitakuwa star. Na minyata yangu itakunyanga. Na mimi ipo siku nitakuwa star. Na minyata yangu itakunyanga.
Nye mahenzi wakari wachache wako maututi. Wengi wako chari wanasubilia mauti. Zimebaki story. Ni vipi watahiti wachache wafonga ngari kwenye game wana fight. HBC, UPC. Natoka A to Z nite BBC. Kwenye MIC, mini riri MC. Madi kama Ice Mobu Junior AC. Nalipua kikosi mizinga high kick. Nikikweka X uko high kipotiki. Vesi samurai kanchi zao hazifiki. Pusi ya sogei kwenye Empire Miriki. Nisoto ndo game, Penny the same. Wenye imani zetu we believe wins the name. Nishia wa overcome, uchafu so boom. Habana, sometime kwa misingi ya nizamu. Fake wana bang kwenye radio na TV. Ma underground kings wana loudi na CV. Madingu wana sambaza tu HIV. Malaya wana juza WhatsApp na movie.
Maisha na nifanya niwe nise. Every day nafanya ni malengo niti nise.
Fanyo baki, wakipenda hiki mwenzako kile akitaki. Dorivyo muziki kazi kwenu mashabiki. Mtoka mbali HP hapa si banduki. Na kuja na place out of WK number one. Weko kundi la goodie one, I deserve I'm the one. Na lapu hadi katuni ya temeke kula sini. Sitokei kiu meni na tokea di la kusini. Hala.
Maisha na nifanya niwe nise. Every day nafanya ni malengo niti nise.
Yeah, I did a city.